Taratibu, vitu laini laini, mitabani we tabibu, unanipa radha chumbani. Hey, ninafanya utaje majina nijua kwenye kukanda. Unga, pekeche, 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 pekeche. Ahe, pekeche, 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 pekeche.
Naiwasha, ye, naiwasha, 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 ye, naiwasha. Naiwasha, 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 ye, naiwasha, naiwasha, naiwasha.
Uku na kule mama ya moto, moto. Acha kulea tuende kushoto, shoto. Mwendo wakamba ni joni boko, boko. Nipe matandu nipe makoko, boko.
Leo paka kageuka simba,
simba.
Eti naye nataka kuwinda,
winda.
Ufundi wagundi kunasa, michezo vya rumba chakacha. Morisho mubwana samata, udongo wadina na maka. Shetani na jini makata, kijite nataka kukata.
Naiwasha ye, naiwasha, naiwasha, naiwasha. Naiwasha ye, naiwasha, naiwasha, naiwasha. Naiwasha ye, naiwasha, naiwasha, naiwasha.
Salime nikolea, weka ni weka. Pinda mbaka uboko, ni anime ni nogea.
Nipe vitu tam tam bade bade bade. Utambaka nito kweme maji, maji. Shido kwa tarita mama sita senyorita. Utam na vimacho kama una nita. Shido kwa tarita mama sita senyorita. Utam na vimacho kama una nita.
Nyuki donora, 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 dono.
Naiwasha ye, naiwasha, naiwasha, naiwasha. Naiwasha ye, naiwasha, naiwasha, naiwasha. Naiwasha ye, naiwasha, naiwasha, naiwasha.
Oh, Natalie.